Anya suru dalawa, inube idala alaura yonyo dalawa, inube idalawa kanya suru dalawa, inube idalawa kanya suru dalawa, inube idalawa kanya suru dalawa, inube idala alaura yonyo dalawa, inube idalawa kanya suru dalawa.
Manene, chike luo
chonkelo e benadu soluo chonkelo buona liwa penjo timbeluo manene tiro mono e onango nagola kuito nango como nyolo e onango cara chuonya penjo unkan yo con anga penjo unkan yoronga penjo unkan Richard Ouma penjo inkan Gama Gambo penjo inkan Richard Ouma penjo inkan yo kabocha penjo unkan Kacha penjo unkan Karis okonja penjo inkan Ajuja penjo inkan Yukana penjo unkan Tiru munu we onango Nagola kuito nango Tiru buru we onango Penjo unkan Jack nyadunda penjo inkan Wagumba penjo inkan Josema penjo unkan Asemba penjo unkan Yagera penjo inkan Yasembo kokidi ya penjo inkan Ma penjo unkan Rarieda penjo unkan Sakwa bonda penjo unkan Ijo kodinga penjo unkan Nyikwara moganyu anga penjo unkan Tiru munu we onango Penjo unkan Yogema kala penjo unkan Yogema yala penjo unkan Ugenya penjo unkan Odwar pasonela penjo inkan Alega penjo tat chumbe Alega penjo tat chumbe Morega penjo inkan Yakauga gia penjo inkan Nyikwara moga juanga penjo unkan Tiru munu we onango Nagola kuito nango Tiru buru we onango Chike maglu we onango Odede la kataro siepnani Mayo, what do you want? Odede don't go bet the most. Eh, what do you want? Odede don't go bet the most. Eh, Ogeta la kataro siepnani Ogeta la kataro siepnani Ayo, Jakara juan, Ogeta don't get one god.
Mwalimu ticha neno wanagodo
Japuonj manyako aneno wan godo Japuonj manyako aneno bet mos Omiya penja penja nyakwara mogi Omiya penja penja nyakwaro dong Mayo timbe mag luoko weyo nang'o Tokido mag luoko weyo nang'o Timbe mag luoko weyo nang'o Mayo omiyo kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa Kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa Kindu bei dalawa Laura Jonyo dalawa Kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa Kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa Kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa Kindu bei dalawa Laura Jonyo dalawa Kindu bei dalawa Kanyasuru dalawa
Basili ni kuna gari hapo nje Marcelina, niko na shamba dunia nzima. Marcelina, niko na shule huko kwetu. Marcelina, niko na pesa nyingi sana. Marcelina, niko na suti nyingi sana. Ninaishi kule Dubai, kesho naenda Paris.
Yeah, 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 yeah. let me tell you. First of all, I'm staying in my home in Kileleshwa. Just imagine. I have two small cars and two big lorries. In fact, I have one of mine and another one for my wife. But let Marcelina not come home. My wife will quarrel with her.
Did it a smell?
Mama, Rosie, iri tongi ma akre papa. giko nene nyako ketre makata nade. To ma Jehova Nyasaye oloso moketo e piny mawantie ni, obed gima fuyo, gima mol gi bundiye, obed gima nie pi, obed dhano, obed le, giko ni nyaka otho. To nitiere kit joka le mochwe kaka dhano, to ok gin ji. Achiel kuomgi en joka bimbe. Maluwogi gin joko ng'eche, gichal gi dhano kabisa, kod sokwe mtu. Mokwongo awuoyo ni kit joka bimbe. Bim en bim, obed mopidhi, obed manie bungu, to bim en bim. Itedo ne mimie, ikawo rabolo mochiek kod pai pai mochiek mayom mimie. To e seche mimie ni, mapod gigi ni e lweti ni, eto kao kaka ng'at ma mayeko, yani okao kaka ng'at ma mai. To bende ong'iyo wang'i mondo opan moko. To ka oneno ka ichaki miyo ng'ato nono moken, to iye kata mana negi. Miyo bim en bim. To bende onge sa ma gir ng'ato nyalo bedo ni maber atol, makati dhi kure. To moko bende wasekonyo, kolewe od ang'ech, moko lewe od thieth. To ka bim ne wuok kuma ne entieno, e kindwa kode wuok gi rombo, ong'er bende wakonyo, ka joka bimbe nego bende onjawa. Ti ka gineno watwinyo wakong'er luongo chiege ni, akelo, akelo, an bi kaw kap, nyoka kaw kap, kaw kap. Chieng' moro ne awuotho e bungu, tayudo bim moro ka joko ong'eche ogoyo, oturo bembene, ng'ute, tiendene, kendo oseromo gi ng'at mosetho. To an kaka msamaria mwema, akaw bim matero e od thieth, mathiedho bim, mamiyo bim kar dala mondo oritna dala, amiye kapod onape gi ang'ola emolosore, ochalo nyathi matin. Yawa, bim nomo jogegi mane nie thim te, mane onge kata duol, ema tinde yako olembe mawapidhe dalaka. Antinde ka bimbe onena, te en mana lweny. Iwinyo makucho okogo nyawadgi ni oh, oh, oh. Joka bimbe gin joka bimbe, gikao piny, chal piny gitindo yudo uru, ginyalo wuoyo kaka gin magidwaro. Yawa, ndalo mane waringo ka dwaro olembegi, jogi ne gin kanye? An awuon mawuoyo kodu ni, ato an ng'ama tin ma ji ochayo, bende aonge kony. Nikech kaparo nakonyo pinywa ni, to kare aketo ni mana ji. To gima mondo anyiswe ni, rech nyuolo mana rech. Inyo ni le en le, onyuolo mana le. To pok ni awinje ni dhiang' otimo arus gi punda, bende pok ni awinje ni diel otimo arus gi rombo. Pok ni awinjo ni guok otimo arus gi ngurwe. Pok ni awinjo ni jowi oriwo arus gomuga. Bim en bim, bim nyuolo mana bim, ok onyuolo ng'er. Magwar ok nyuol riwo, to gin joka le duto mani bungu. Kamongo ok nyuol mbuta, ngenge ok nyuol okoko, wuon pala. arum tidi ok nyol tula budo ok nyol ongo wang to awendo ok weyere an muneno ok udwara ni an joka wundu ya we mang'eny kendo awero wende mang'eny maonge tiendgi weche na muchago ane makonyunu piny to tinga to puro omiyo waneno maber.
Kaduri tumne na jako kapuratin anikale Uzito anitoto mochweyo Uzito tumne na jako kapuratin Kaduri tumne na jako kapuratin anikale Uzito anitoto mochweyo Uzito penji nyocha timo sembube Kinaduga timo siadala Uzito penji nyocha timo kamito Kinaduga timo rambawa Uzito penji nyocha timo kamito Kinaduga timo kisumuka Eli kaduru kalope Eli kasamu kalope Miyo yanda yudo nying moro nikale kasa Miyo yanda yudo nying moro nikale kasa Kenda chaka yudo nying moro nikale kadori Kenda chaka yudo nying moro nikale kadori Uzito kale kadori tuwijoe Yuksuma nyale gonya seje dayo nela mona kum Kapodatin Yuksuma nyale gonya nengu maroda nela mona kum kapodatin Abele kwara upi jugongo negwedo na tich kapoda kidoro
Yenye kwara midega nyudhi ayo
Abele kwara upi jugongo negwedo na tich kapoda kidoro Uzito donga donga Uzito donga donga Kadori donga donga Kadori donga donga Nyakwara donga donga Kijana donga donga Mtoto donga donga Uzito donga donga Uzito donga donga ching ni berja waya Dogino miyo tinda bedo jawaya
E urma benjo
Dogino miyo tinda bedo jakita Elima kasamu hewaya Elima kasamu hewaya
E uragi mbuta
Uzito gudnere unge kita Uzito gudangujo ngewaya Uzito wudo guru ngewaya Kaziambu wuto yoto ngewaya Uzito wudo gayo ngewaya Uzito wudo toyo ngewaya Sito maka piji jagita Sito maka pibi jagita Uzito kawu kasembo koda waya Kinda chua buru ndori dala Uzito kawu kasembo kora wae Kina chua buru ndori turua Uzito donga kala kala gem
Ye muna kwe mosore
Kaduri donga kala winyalonyi
Andare bodo bodo bodo
Kambare korgila odong nyuma Kambare korgila odong baba Piati donga we odong nyuma Kolenyo benda kalu dong nyuma
E mana gua ngolanyo farmeka
Pangarota kalu dong nyuma E Kombewa benda kale ngwe amu
Anya kinyogore
Tokit mikaya kalu dong nyuma
E ndolo wuna ya
Yago nita luwe sechego Tolo benda kalu dong nyuma
Wabiro
Obambu benda kale ngwe amu
Wanikinya ukanya paso bis
Chotu bera kale ngwe amu
Ake nyaratego
Isiani venda kalu dong nyuma Utonglo venda kalu dong ngea Kisumu ne walue sechego
Ewe ngumero janyaera
Kisumu ne walue sechego
Awendo indandora
Nyamasari akalu dong nyuma Alendu venda weo dong nyuma Otieno yo akalu dong ngea Okana benda kale ngwe amu koro era we odong nyuma
wabiro
aero ne wakale diemo wang
yemo na gweng muso yange
kawe benda we odong nyuma
ye gweng muso yanga rombo
katito benda kalo odong nyuma
digitasmania
kanyamilora kalo odong nyuma chopamba kalo odong nyuma
yemo na gweng odoyo
onyongo benda we odong nyuma kolo benda kalo odong nyuma
Ele udera ere
Sondo ne wachope wango nyangu
Chamalanga
Aba wudo yuamo omu banyo Egires nyajo umuru wakue
Ego duma
Nianda we sondo riba Nejiyo miela Kawange aba ora ugurubano wacho Chaka we sondo riba Majiyo kore Ginyingi aba ora ugurubano wacho
Winwili
Moli wucha vero vudo banyo Odero wucha vero vudo banyo
Odero soja
Nyambani wurkisi o vudo banyo
Ema lakchacha
Omambia wurkisi o vudo banyo Otieno petiroso vudo banyo
Ostara ngala
Otieno petiroso vudo banyo Kasuku wurmali mo budo ban.
Api big jojo jakaleo.
Kasuku wurmali mo budo ban. Omedo janya ero budo banjo. Dogo wurcha vero budo ban.
Odia burugo maki.
Dogo wurcha vero budo ban. Adiambo nyago gudo budo ban. Adiambo nyara sembo budo ban. Kindo budo banjo Udera udandaro budo banjo
Ye jamalanga
Mijo uda sembo budo banjo Juli nyara sembo budo banjo
A juli nyalo wako
Liet nyara sembo budo banjo Yata uro yu anyaka choero tiyo mabel Ora uro yu anyaka choero tiyo mabel To chief tiyo mabel to winjo pako Ofis ada uro yuwa kidwaro nene Ofis tivo minu tino jipenyo kiti Ofis tivo minu tino jidwaro neni Ofis tivi ni wili jidwaro nene Ofis tivi ni wili kidwaro limo nyaki ngadi na bandiga Aigo simu bende Tinwango kapoliso gengoyo Kapokune na chiforo motelo Wapimi kodokea doktor bende sito mabel Wapimi kodokea jaka jimbo sito mabel Doktor sito mabel tuminjo pako
Ye yura rosi nyakidu
Opiso kea uro yu ajidwaro nene Okay, I will you are, you are an end. It's okay, you are not that you don't leave me. It's okay, I will you are, you don't end. It's okay, you are not that you don't leave. It's okay, you are my geek, you are on end. It's okay, you are not that you don't leave. When you keep feeling from Monday, I go see moving. Didn't want to cast in that no gang oil, Kapokun and okay, doctor.
Ayakie motame Otame fiedo
Wapi mikodo mondi wono uno vipunjo mabel Wapi mikodo mondi jakasai punjo mabel Umondi punjo nyithindo Mwalimu punjo nyithindo Umondi punjo nyithindo mukalo pep
Omino bito
Umondi punjo nyithindo Mwalimu punjo nyithindo Omondi ponjo nyithindo tukalo pep Opiso mondi jaka sae kidwaro limo Opiso mondi urandingo kidwaro nene Opiso mondi urandingo kidwaro neno Opiso mondi jaka sae jipenyo leni Opiso mondi jaka sae jipenyo leni Opiso mondi jaka sae kidwaro donje Nyaki somu buku mondi Ika ukosu bende tukeni turu choku mondi tinuangu kanyi sindo gengoyo kapoku neno mundi buwana buwana
andi ngupanga
moli wucha vera kutuo gache chobo kisumo moli wucha vera kutuo gache chobo kisumo happy to us chobo kisumo diemo wangu nyambani wulkisi kutuo gache chobo kisumo Yambani wulkisi kutuo gache chobo kisumo e gache chobo kisumo diemo wangu awe ukimago yodongpinyo Let's not blow your mummy, Jacobuta. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. It is Najoma, let's not blow your mummy, Najoga. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Molly was a vera, let's not blow your mummy, Jacobon. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Oh, there are good chavera, let's not blow your mummy, oh, sip now. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Yambani would you kiss it, let's not blow your mummy, Mungorang. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Mambia wujo kisi, let's not blow your mummy, professor. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Utino wudu genya, let's not blow your mummy, usipna. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Kasuku wudmalimu, let's not blow your mummy, usipna. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Omero Wurnya era, let's not blow your mummy, oh Sipna. Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Adamonya Goguda, let's not blow your mummy, Nyakamito.
DJ Tasmania.
Tumilunga did it with a symbol, Tumilunga did it with a symbol. I did it engineer, let's not blow your mummy, just a
DD.
Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. What did you do with them? Let's not blow your mummy, Jaramba.
Idiot, Jali.
To me, long good yet a wood assemble. To me, long good yet a wood assemble. Most yet a wood or lodge. Let's not blow your mummy, just assemble.
Oh, Jim Cabasele.
Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Ochin Cabasele, let's not blow your mummy, Jarada.
Edmona Kungu.
Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Dating Makakungu, let's not blow your mummy, Jasembo Bay.
Eh, Father Diablo Bok.
Tumilungo Diambo Woodolo. Tumilungo Diambo Woodolo. O Diambo Lombo. Let's not blow your mummy, Father.
Okay, la beta.
Tumilungo Kelo Woodasembo. Tumilungo Kelo Woodasembo, Mavinju. Okay, la Woodo Bondo. Let's not blow your mummy, Jamavinju.
O Bacho Bondo Japo.
Let's not blow your mummy. Let's not blow your mummy. O Nyangu Mama Limu. Let's not blow your mummy, Jamavinju.
Elano Dido Jore.
Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Odindo mako jode, let's not blow your mummy, jatelo.
Odiak songa.
Let's not blow your mummy, let's not blow your mummy. Odiak uda sembo, let's not blow your mummy, songa.
Awilo bola.
Let's not blow your mummy, let's melet na buoyo magye jakagwa.
Hey Michael Mijo.
Les na buoyo magye, les na buoyo magye. Mijo uria sembo, les na buoyo magye jasembo be. Les na buoyo magye, les na buoyo magye. Raila molo diga, les na buoyo magye nyakwara mogi.
Hey Dr. Buru Dinga.
Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Oburu makoginga. Let's not blow your mind. Singa.
Orongo mama kaliye.
Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Arudi wono mama. Let's not blow your mind. Jautonga.
Hey Jojo Jakaleo.
Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Jojo Jakaleo. Let's not blow your mind. Siepna. Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Tea makadongo. Let's not blow your mind. Nera. Let's not blow your mind. 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 Let's not blow
your mind. Let's not blow your mind.
Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Let's not blow your
mind.
Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. James Woodwinja. Let's not blow your mind. Jangera. Tumi luongo mboke ura God. Tumi luongo mboke ura God. Benadu ura God. Let's not blow your mind. 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 There would go. Let's not blow your mind. Siepna. Let's not blow your mind. Let's not blow your mind. Jack would win. Let's not blow your mind. Ratego. Ah, we will give my good on pink.
Yeah, you win it, you can do it. Go. koto kareme kiudo jagam rikni racha yuwa kainya keto kinde rikni racha yuwa kainya keto kinde
manuelo pila kan ringiti kanyo adukoro rumos enga uginga la jiri ya sera kewu yesa si yusipla
Apolini mi aparo nyiwanene matinde unge Jabere lando jakinya jolela no ngiyo gago Jabere lando jakinya jolela no ngiyo gago Aumanya simba siko kaiwago na gino wea Aumanya simba siko kaiwago na gino wea Verpile bendinya jobondo fulora unge Verpile bendinya jobondo fulora unge Daera kiye ti paring yo janyore moduye Daera kiye ti paring yo janyore moduye Yatomo kwayo talema lema kiye to vinja Yatomo kwayo talema lema kiye to vinja Rijo mine ni pime katamana lema mo vinje Rijo mine ni pime katamana lema mo
vinje
Wecho rumo ti veri ki paro eke to kinde Wecho rumo ti veri ki paro eke to kinde
Oh, 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 oh
Anyo Tasmania
Cosmos
Nituro kwa jali dare vini kanyo Nuzna kene ribonyo
Ching ni ngel nyaka karango Ichuo mi laro ching ni laro nyaka
Mauro.
Eu vou lhe mostrar a Filippo. Quando é Steve?
Yawa, madu paro sana kwa mgima nyasaye turuwe.
Kuduru wa
Kuzo
mingi mi yueyo goti kao matin. Goto mingi mi yueyo goti kao matin. Ochako mi wang mineno goti kete tugo. Ochako mi wang mineno goti kete tugo. Goto mi pariti yo goti kete ngeyo. Goto mi pariti yo goti kete ngiyo. Yawa, dine ongo sana guzuo de opto newa. Yawa, dine ongo sana guzuo de opto newa. Luso chweo pingi polo dongo timo unini. Luso chweo pingi polo dongo timo unini. Luso chweo kode muneno kio timo unini. Luso chweo chingmari nwa Jehova tomu. Luso kelo chingmari nwa Jehova tomu. Ochako kelo pimo mudo pile oba tongon. Kuto kelo pimo kinwa je oba tongon. Kuto kelo king marienwa je oba tongon. Kuto miwa piny marunwa nyasaye tongon. Kuto miwa piny marunwa nyasaye tobe. Yawa, manu paro sana ruoth ruodhi nyasaye ken. Yawa, manu par je oba ruoth ngima nyasaye kingi. Yawa, Marupa Jehovah yon chingi nyasaye kene.
Deni nyipuwa dambi yawa. Weche mawachogi. Bukena bi kings. Kakitwenye microphone. Kendo gini nurewe ini. Eka githi amplifier. Bange gibuke speakini. Kapenyo ni ya. Yerenga mungeo gima chunda no paro. Chalo, que no van a caluar en Timene. Gatma y uno pese, or Miriambo, Chalo que bueno matoto, maneo coto. Togi vino lalle, capoco betting at putti. Que no van a la crema a gato fu. Dano ven en otra taca con mango y manuaro. Mi un nega. Nadaro piki pig. Nadu piki pig. Nadaro guy. Garica yo mi. Nadwaro meli, meli kise yudo, nidwaro ndege,
bayo,
ndege kaje obuse mi, nidwaro president, president kise yudo, nidwaro prime minister, prime minister kise yudo, nidwaro king, to king kise yudo, kendo kori lokuri piem gi mani asaye, yinwe nidwaro ni mondo lamni, mano da.
rangi banjo wuro memba los giker atudo rangi banjo wuro memba los giker atudo rangi banjo wuro memba los giker yaba ngamali chainya nya sai kingi yaba ngamali chainya nya sai kingi
chuwa takatifu
maru paro sana ruot ngima nya sai totu yaba maru paro sana ruot ngima Jehova kende Apostolic erpamo gipakurwedo
Aleluya
Apostolic erpamo gipakurwedo Angelican erpamo gipakurwedo Angelican erpamo gipakurwedo
Ye bwana sifiwe
Adventis erpamo gipakurwedo Adventis erpamo gipakurwedo
Kuna mepolo
Nomia bende erpamo gipakurwedo
Ngungu bediye
Nomia bende erpamo gipakurwedo Joera bende wer pamo gipakurwedo Joera bende wer pamo gipakurwedo Jolejo bende wer pamo gipakurwedo Jolejo bende wer pamo gipakurwedo Jero bende wer pamo gipakurwedo
Aleluya mama
bende wer pamo gipakurwedo Jero bende wer pamo gipakurwedo
DJ Tasmania
Catholic where Pamo Catholic, where Pamo, keep a good with
her. You don't compare a glory,
Opera, where Pamo, keep a good with her. Father Richard, where Pamo, keep a good with her. Father Richard, where Pamo, keep a good with
her. You don't
have to get up in the where Pamo, keep a good with her. You know, when they wear Pago, keep a good with her.
Father Caroli,
Father Caroli, where Pamo, keep a good with her.
Father Temo.
Where Pamo, keep a good with her. Father good to her Pamo, keep a good with
her. Father Cot,
Father Cot, where Pamo, keep a good with her. Bishop of Cot, where Pamo, keep a good with her. Tumba, where Pamo, keep a good with
her. Father Cola,
Father Cola, where Pamo, keep a good with her. Yawa, Maru Paro, son, I would do it in your side to bed. Yawa, Maru Lamja, but you would give my side, can it?
Baba.
Namaching Norwaki, Kito, Ibeki Paro. Namaching Noromiga, Kito, Ibeki Paro. Namaching Noromini, Kito, Ibeki Paro. Namaching Nongadabuchi, Ibeki Paro. Namaching Nongadabuchi, Ibeki Paro. Namaching Nongadabuchi, Ibeki Paro. Namaching Norwaki, Kito, Ibeki Paro. Namaching Norwaki Paradis, Ibeki Paro.
Machuni mamiri tingi mana mama. Sikuoni
Nilizimbia awendo mama
Sikuoni
Nilizimbia kitubei mama
Sikuoni
Nilizimbia kitubei mama
Sikuoni
Nilizimbia homa bei mama
Sikuoni
Nilizimbia homa bei mama
Sikuoni
Nilizimbia kisii mama
Sikuoni
Nilizimbia kisii mama
Sikuoni
Nilizimbia keroka mama
Sikuoni
Nilizimbia keroka mama
Sikuoni
Nilizimbia nakuru mama
Sikuoni
Nilizimbia nakuru mama
Sikuoni
Nilizimbia mayaka mama
Sikuoni
Nilizimbia mayaka mama
Sikuoni
Dongo semelango. Dilira ba wai budo be ma ko witi okumoke go chwo do go chelo budo ma mi siepna matin bona gi mashuja gi ko ja be chur gi nyingu mos nya ko nya go nya dudo nya pinyo buoyo Moko budawa, alufe mwano yudo kalo kwano Ikwano gimashin, yokwan computer neni kanyo Edwino mini mwicho somo matof Ameri nyago kinyo somo kwan Kagini kwa doko dena kash Samara koda kondo kwano pek Yopinyo wanyiswe, ya majo maroti monos
Kweli
Toki gisungre, makata kamo dake odokure Ya watu ima jumara, mazuto kido mwande luetiki Toki ingi ungwana, maloyo pinyeke imarwa Pinyo kwe ingi ungwana, mocheo nyaka mwaza tanzu Roto medundalo, nichayo jiuonge godo Aduogo yoshirati ikabwana Akondo jokelowa Baringo biusiku kwa damudo Ya mamu somo fayonwa Wabeto mino tieno kowa Kagini giga chuma woodbeck Upepo mako dembo kowa Kienje jokowa Japuenye mamu mwana neni kanyo Machopo shirati Orwako kiti moto wachpek Oturo jorwako wa Adeku maka ndiego kodo shimango Tini lichka wako Jojo noku marabudo mwodigi Wani kiti moto Kapwana berpi nyumbogo Kionso magi manjiswe Nikudo bera paka inya Yabe morona neno Toke yote kupando na nyinge
Ya tiro mwaka kola nya skula ndingo panga